Lufa.
Ey, yo, Lufa. Cheche za moto kwenye mic, sio game ya kitoto, roll dice. Can't deal the sweetness you fight, but oh lord so good just might. Take off your sandals, put on the candles. Love like this, damn wish you could handle me. What shall I do? Sit on that face, oh he's so cute. Mic check, 1, 2, I'm the illest. Slap it like a fillet, touch my body like Mariah Carey said it. Oh my gosh, he's so done. Look at my rack, then look at my stacks. Boss ass moves, is all I do's. Can't lie bro, don't need no dudes. Self made goddess, oh my highness. Only thing higher than my heels is my standards. Why not, tunaenda kwa mpango. Hamnaga kuchezea kipato. Shout out kwa machizi wa mtau. Mkwanja tunasaka kamcharo. Maso everyday upate nini? Dao. Mademu mnakosa juu ya nini? Dao. Madanga mnataka juu ya nini? Dao. Kukesha tunakesha juu ya nini? Dao. Dao. Toka gama race ka Usain Bolt. Mtu flani muhim kama center bolt. Kione kana weak when you really not. Lazima uwe humble pate minoti. You feel me? Heard you asking about what I do. These other rappers bow down whenever I come through. Cause not a single one of them do it like I do. To sum it up, I'm the goddess. So what I do, it's really not regular. In other words, so kitu cha kawaida na. And I'm the boss, I am the boss setter, can't jump this high, then you is a nah. Ay, to change a daily. Kila siku kwetu inaitwa payday. Party ni weekend, yata weekday. Don't try it at home, I'm getting paid for that. Why not, tunaenda kwa mpango. Hamnaga kuchezea kipato. Shout out kwa machizi wa mtau. Mkwanja, tunasaka kapi. Hustle everyday upate nini? Dao. Mademu mnakosa juu ya nini? Dao. Madanga mnataka juu ya nini? Dao. Kukesha tunakesha juu ya nini? Dao. Dao. Hustle every day upate nini? Dao. Mademu mnakosa juu ya nini? Dao. Madanga mnataka juu ya nini? Dao. Kukesha tunakesha juu ya nini? Dao.
Dao. Dao. Dao. Dao.